wayahay taliya weliba in sheegtay intii safarka kiking unkurgalowka xaaladda ammaankana qayb ku ata xaaladda ammaan ee jidkan dhexeeya magaalada Baydhab iyo Birdaala oo weliba isan socdaalka marteen ise hay
walaahi horto hata weli ku sugnaa degmada Birdaala ammaanka jidkan marba geeriyida degmo kasta wale ka tababar ciidamadaasoo dhanka tira galin degmada ammaanka xaqiijiyaan ciidamadii booliska qaarka ah ee degmada Birdaala yaa ammaanka suwaayeen alxamdulillaah ilaahayna nabad gelyay waana ammaanka jidkeedii iyo wasaaradda degmada booliska boqol eedii ee afaylay nimankii cadowga ahaa inay nabadgelyo ahayna insha allahu tacaala ciidamada booliska qaarka ah ee afaylay ahayna raadka degmada ka dhow mulle insha allahu nabadgelyo ku deego noo bilaahay reer ku faro maroodiyo waana istootayaal dhan baaray saldhigyada iyo meelo farxad ee qaadka ka jawaabtay oo bilaahay
markii isan deerteen magaalada Birdaala ee gobolka Bay kulamo isan la qaadateen laamo ammaankii weliba maamulka degmadaas ku arimay u jareen
wallahi shaqadoona bandhiga ku qahay in tiraasiis ciidamada oo meel ku sugnay iyo maamulka bal furmi iyo ammaanka degmada ee deegaanka dhan la xaqiijiyay in la dagaalamo fahmiinta naqlaariga oo tumantumin iyo taasan ku labaato labaatan ku inay jiraano digoyni duracadnimadii digniinada harti dalkadu kuray qabi sidaas lagaada insha allah waana sirani waana may go-aan loo ahaa in diilaan deegaanada dowladda koonfur galbeed soomaaliya insha allah waan wada kanaga doorneyo farka tiriska nafcaariga roobana walku si kayo bilaa
wayahay taliya ee dhowaan deegaanka buulaxa oo hooskooda degmada Birdaala waliba ku dhiyay dagaalan dhexeeya ciidanka booliska gaarka ee koonfur galbeed iyo al-shabaab khasaare shil duunyaa ee ku dhaladii dagaalkaas ciidama koonfur galbeed ku tirsan oo dagaalka ku qayb galay waliba la sheegay intii dhaawaca ku deeri dhaawacyadii ciidanka hadeeri booqashiisan anka kuur galaasan xaaladda caafimaad ee dhaawacyadaas jarta
bal marku bargarahaye dalkuna si isduhoba lamin dhinana lamin daawacana muqoro oo iyaalo hunkugo laha baro garaamiyey beenta laha sisaadi xaqiib baadilna soomee ciidamada booliska gaarka iyo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed dhammaa ciidamada kaldigin soomaaliya iyo aan maamul goboleedooda iyo xarunta sheegayin runtuna baadila wadaan daawaca adaa deeri ciidamada booliska gaarka ah daawac eed inkuugahay istubaatan luwaajo qadareeraha insha allah taasina kulli ee ku tiisiyaa ee xaqdarrada digniinta magaajo la tabeen sheegahay oo la burburiyahay iyo baadilnimadii wadaan hataan jiriintinka insha allah oo bilaahay roona al-sawaab walaa istuun deegaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya meelo karka tiriska iyo rawaan dhawaan walku fara mareysiye taafka koonfur galbeedna walinka baaqana in la iska dhayaa ciidamada kaldiin oo gobolka soomaaliyeed ciidamada booliska gaarka booliska kale nabadgelyada iyo ciidamada amniga dambe ammaanka kala dambeyn la hela dalkuna horumar